bubble, matey.
Yeah. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Itani fire kama ni nyaya zimegusana. Ita daktari mana mistari ilo inachanwa. Vita vikali nipo na sali sweka jana. Stream magari ila naongozo kwa kupige maspana. Pige ma pesa ni mkasi, bebe ni plasi, pama ni klasi. Dumo ni nyasi, mashamba tam ni kama nanasi. Napige pasi, unanipa story, nakupa faxi. Nakupa facts. Niko na vibe, like 70 bars. Niko na dreams of so many cars. We never chase, they bring to us. And we never let opportunity pass. They never cross the line, the cars.
They never cross the line, the cars.
Catches the money to make shape more, to jenga na bars.
Check the menu, check the menu. How many girls, how many? How many cars, how many? Stuck in the cars, bitch. Stress in the cars, the chills in the press, so my color task. See that stress, soft. Then your mana, in a new work here, nyota. Woo! Yeah, inaniwakia nyota. Eh, woo, inaniwakia nyota. Eh, woo, inaniwakia nyota, 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 inaniwakia nyota.
Big man, big dreams, misi otis ndoto na ishi. Walitaka tukwama, walitaka tufeli, tukwapo kwa sabi ya ubishi. Bisa tubembelezi, sema sela sana, domana wachezi na sisi. Huku kumeremeta, Mungu alisha panga, hata nige kwanga mpishi. Kilo ni chache ila tumevunja mzani. Kama unaweza fata huku mkate zako watopaga kisiagi. Na nimetuza brand ni toka kipindi na shooti na kina majagi. Mimba kitambo toka ends branded boy na jifunza kudagi. How many drinks, how many girls, how many cash, how many? How many bodies, how many tindi, how many nyash,
how many?
Sorry, how many chicks, how many drunk,
how many?
Hakuna juice, kama ni fake, how many packs, how many fucks?
Check the menu, check the menu. How many girls, how many? How many cars, how many? Stuck in the cars, bitch. Stress in the cars, the chills in the press, so my color task. See that stress, soft. Lend your mana, in a new key and yota. Woo! Yeah, in a new key and yota. Eh, woo! In a new key and yota. Eh, woo! In a new key and yota, nyota, nyota, nyota. In a new key and yota.